apa position. Shani, upaita bonje shani. Shani, my baby tangai highway court. My contenders and jote murot. Pesa pano pura chikafa. Oh, skitty. Hey, time on your foot is my baby go drive by me. And this is for by side. My baby, I go crash up and in. I wanna crash up and in. What's the best era? Kafa is best. Uyo mo sampana nite. My baby, I go crash up and in. Hawana ya shamande. Dere kumusoro pakuda hill start. Watata kukwiza makata G-Fort. Jumoko shikunzu kwa kuda. Yaba yeta unga T-Bat. Ndapa ndatunisa stop usaini. Mori kumanya Spotify ini. Hauka nise kutetzera speed limit. Ndo kumangalira kuma office ini. Pano haupide izi ndenge matiramu. Ndaka wandirwa haupane kana pachiramu. Ndo shiziva une crash ipane kafa. Usashandisa ma feelings keep calm. Saka yango babigi woye. Vese bakuti ya tidi na ye. Yango babigi woye. Vali kungoti ya tidi na ye. Eta imunje fundisa ma baby go drive by me. And this is goodbye zaini. My baby ali go crash up and in. Hawana ya shamande. Bose bezera kafa is best. Uyo mo samfana nite. My baby ali go crash up and in. Hawana ya shamande. Baby nange urilena. Pane kafa pasi ize kunzi wapakena. Hawundi kone sende kutemba kuchena. Pane da license klasi wani opagena. Shima kosho nitera nijiba kuteni. Tushandi mirira kupana dream akuseni. Pane tutu wanda pesa na natu kwa 21 nugu patwar over 3.10. Turi kundi taimira pati papuda nothingi. Tukundi tera na pinda mpakingi. Mapakino acho andi chaita. Haati sanganise iparare upakingi. Saka yango babigi woye. Pese bakuti ya tidi na ye. Yango babigi woye. Vali kungoti ya tidi na ye. Eta imunje fundisa ma baby go drive by me. Andi siku bai zaini. Ma baby ya liku crash up and in. Hawana ya shamande. Bose bezera kafa is best. Uyo mo samfana nite. Ma baby ya liku crash up and in. Hawana ya shamande. Ma baby ya liku crash up and in. Hawana ya shamande. Bose bezera kafa is best. Uyo mo samfana nite. Ma baby ya liku crash up and in. Hawana ya shamande.